against the left. The outlaw gang. The outlaw gang. Forty days. So y'all don't know about. Hey, 40 days. 40 days, so choro no ba. Hey, kano mapechu kinegu, arado matendo kichamo, kisege abora kiporo to, ajamba ni dano kipoku, yen marechi kum dano kilutu, dano kudungu kiyoku, awola idano kipiku, matine chudegi bopoku. Din oduaku abala no, oparo jolembe ne yomi iye, nyitiki, matino benyayu no, adunga kigama bitungure, monto matino benyayu no, chamidoki kigama bisayure, anjira mamegwa maswari ger, olaku omito kituo kikang, I won't be my back one book I'm on your day give it you then down. Karingo pe, Kalwe yo pe. My teenage you take him a polo ilonguru. Skru, skru. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 40 days ujoro no ba ey 40 days 40 days ujoro no ba ey ano mapechu kinegu arado matendo kichamo kisege abora kiporo to ajamba di dano kipoku yen mareti kum dano kilutu dano kudungu kiyoku awola idano kipiku madine chudegi mopono ilu ape ngati moko bedo biela ke traka traka jara putu kum umaku ke doga na wetu la tapti jiru doti ni wone dano beto ku accident eju dongo kubedu kakene majo sendu ke traka I ode e eju dongo kubedu kakene awinju ke bedo ke ling no traka traka I ode ki mielingo awinju ke bedo ke ling no kisege podi kiseti inyonungo awinju ke bedo ke ling no duwang beto iwegi uchirungo ra ra bote 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 Forte, 40 days 40 days Ujoro no ba Ano mapechu kinegu Arado matendo kichamo Kisege abora kiporo to Ajamba di dano kipoku Yen marechi kumdano kilutu Dano kudungu kiyoku Awola idano kipiku Matine chudegi mwapono ilonguru Yeah MC Uncle Dan I rest